Talking Music Volume 1, mixed by Tremaine the DJ.
Zonko. Jump on my boat. Ya, unoma langa pumeka yanga sekapu Ye mante, uya mosha gananda Ukanu maki ngomba nae une kwalu Don mila ni miitali ye mpapu Mafiri ye ni inda wini uya tatu Utwa jitafuna bumwa na baya sani Wafuli spani, unya nae ina sari Uyuma tuzintona ya mbizu kufanga Unoma langa pumeka yanga sekapu Ye mante, uya mosha gananda Ukanu maki ngomba nae une kwalu Don mila ni miitali ye mpapu Mafia yene inda wini uya tata Mutwa litafuna bumwa na baya sani Mafuli spani vina nae unga sani Uyuma tuzinda na yami uzu kwa
Uno malanga pa mazia wezi chelo tuze krende Kama ndeni tuchampa mabonda Uno malanga uchampa mabonda Upeza nuline uko mba shofi na koleni Kele vantua na mba shofi na koleni Uno malanga pa mazia wezi mtano tuze krende Kama ndeni tuchampa mabonda
Yeah.